And it's sad getting paid for it.
Yeah, to be the home in the way. To be the home in the way. Kagata new Murugo, we are need to own what I see. My mirror miracle is joke, what I eat. One day in Chachi Pond, what I eat. Nagata and Pinde Moyoko, we are need to own what I say. Tageti, the Shandas in the Tageti, Spenders in the Pacheti, Manaskana Usani Bajini, in Uya, we masaneti. Oh, my sanity. Uskoro tai peka, skushu baba, toba tai polisha ni nabiti. Uda besi o gana honda fit. Uba gana gana juna sit. Aji misike gana tamuchi. Ugani shaya gumba nengi ndrimu street. Le baby rangu bizarre, nyo zima hips. Ko, parare kutamiza na sit. Mazono marindweru, shanda baba. Zima dara, zima tumu, zati pinza busy. Four, nichiru simi so kubesi ni magensta. Nusimi so kumbari ni mavenda. Waketi ya ni maketa. Aba elekse wakazira zipenga. Usamozo akuda kufamba unebemba. Unwaru cha muwana unotemba. Bati ujambo di 1, 2, 3, 4. Step, step. Tobeza home in the way. Tobeza home in the way. Kagata nyure murudoko. Uyani duomu na si. Mamero mira kundi jokura eh. One day in charge bondura eh. Nagata nipinde ni moyoko. Uyani duomu na si. Tageti, tushandas ni tageti. Spenders ni budgeti. Wanasikana usa njive bajini. Jini uya we masaneti. Oh we masaneti. Kuskoro taipeka, skushu baba. Toba taipolisha ni nabi. Majesto tungoji kora mili. Shunge shunge hafza zera nimi. Danger, danger. Kuwenga muna guwane hii. Tiani kwa kasanga rani wana seni. Akaro iwan tiani asinga kwenye. Gangsta, gangsta, gangsta. Kuwenga muna guwane. Ya msandi panani zene ma ECG. Kakabai wa kutara BCG. Mango mazima nyama zima wiki. Mwezu wati jashiga huku BBC. Majiri ano zongo pelela ku CPD. Majesu awani geba DVD. Shikirile kutara ma DVD. Wani geba DVD. Yeah.